Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi te kaumāwhitu. Exercise 17.
In the following exercise, you will be practicing saying what activities you are going to be doing.
A written English phrase is provided for what you need to say in Māori in answer to each question.
Hei tauira ēnei. A.
Kei te haere koe ki te whare wānanga ki te aha.
Ki te mahi.
E.
Kei te haere koe ki te awa ki te aha.
Ki te kaukau.
Tahi.
Kei te haere koe ki te moana ki te aha.
Ki te hīka.
Rua.
Kei te haere koe ki te toa ki te aha.
Ki te hokokai.
Toru.
Kei te haere kōrua ko tō hoa ki te whare wānanga ki te aha.
Ki te purei tēnehi.
Whā.
Kei te hoki koe ki te kāinga ki te aha.
Ki te whakatā.
Rima.
Kei te haere koutou ki te marae ki te aha.
Ki te ako waiata.
Ono.
Kei te haere koe ki te whare nui ki te aha.
Ki te moe.
Whitu.
Kei te hoki koe ki roto ki te aha.
Ki te horoi.
Waru.
Kei te haere kōrua ko tō pāpā ki te hōhipera ki te aha.
Ki te kite i taku whāia.
Now try making the full statement without the question. Again, make your statement as soon as the number is given. You need not say where you are going, just what you are going to do. Hei tauira ēnei. A.
Kei te haere au ki te mahi.
E.
Kei te haere au ki te kaukau.
Tahi.
Kei te haere au ki te hiika.
Rua.
Kei te haere au ki te hokokai.
Toru.
Kei te haere māua ki te purei tēnehi.
Whā.
Kei te hoki au ki te whakatā.
Rima.
Kei te haere mātou ki te ako waiata.
Ono.
Kei te haere au ki te moe.
Whitu.
Kei te hoki au ki te horoi.
Waru.
Kei te haere māua ki te kite i taku whaia.
Thank you.